Amandongomane.
Respect.
Ilu cheese na mandongomane. Angpeti juice na mandongomane. Angilu cheese na mandongomane. Angpeti juice na mandongomane. Na mandongomane. Amandongomane. 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 Amandongomane.
Nobody pay to cheese. Namandongomane. I'm the one who pay peace. Where we take the party. I'm the one who don't rest. Cause I got the money. Mfuna mandongomane money. Go bangine maleli. Pelandwana I'm a beast. Cause I'm crazy in the dark man. Ngomba langithi namhlanje nami fithi I promise you your satisfaction lana ngizoprovide I mean kumelana abantwana beze kimi mina ubudumadisa yala ngithi bengifisa bezama ngisho ukungithinta ngibhizi ngibawisa ngapha ngibafaka newisa ngidlu cheese namantongomane angiphethe juice namantombazane angidlu cheese namantongomane angiphethe namantombazane namantongomane amantombazane amantongomane amantombazane amantongomane amantombazane amantongomane amantombazane amantongomane ngenhlabini kuphela ama ice ngenhlabini kuphela ama hands bheka manje sekishwa ama crates bheka abantu bakishwa ngegate ngidlu cheese namantombazane. I'm looking sexy in my outfit, yeah. Why you hate? Cause you don't care, yeah. Why you think you got better pray? Hey man, why your knees suck and knees pause? Betume baze bewe beka labo bi. I don't mean to be rude. Inking as an inkul. To think that I'm a fool. You tryna do like a Jew. Angege lunge ni nagim. Weba fani nugus bombi kazi. Kanaba wisi nkunzis bombi kazi. Ilu cheese na mandongo mane. Angpeti juice na mandongo bazane. Angilu cheese na mandongo mane. Angpeti juice na mandongo bazane. Na mandongo bazane.